downloaded from ilovezenmusic.com.
Easy on it.
Oh. Nelly Patoon.
Gigi and Gigi.
Go on my back.
I've never seen such a girl.
Hidden beneath flower, mode watasha musiti ni visi kwava. I pray wasaka kuchai discover. Sinifu no kalile ponga siti mu disc cover. Ukambo ni valika jacket na tie. Mumiso yako ni mayambo ona moga mai. Yo kisses tine kichimo koroko tie. Mukaza saka nzune ngatu nyama tuwa mupai. Daily ni kufuni lako mo. Tunde otu wako mo. Tumamba matu wako mo. Tumalavi davi haki na vojumpila na mo. Cause you got me making calls kwa tisku na pa flow. Tattoo, I will pick you. You draw me closer, kuli Christo. Waka kucha finger, remember me. Remember us, natuma pillow, you tema me. Apple of my eye, cassava olo tute. Skinny limbe, chikanga ni kumyangute. We are terrific, nga pizza ya pa Tuesday. Maruma ya so chokele po ipanga chipute. So, I pray, tikote vavili. Mayo ya sakuzibe ya sikumbwa temuvili. Cause deva za kaziba mtima wako mwe ulili. Nishi kwa sila ni tight, monga chumvili mvili.
Tumbari kutiva kuzive wa mai umoshe wako kuwa makwako chimwewe umaleta mwewe wako umoshe wako kuwa makwako chimwewe umaleta mwewe
wako kuwa makwako
kuwa
Rob.